Ɗoyo Studio 80, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗen talatare noga e jiɗɗi lewru mehitan 2025. Sakirab ɗum gonɗon heɗade hejuji amen ɗililinde mangal muɗum beete hande fu mi calmino am sanne. Ko nawri bangal demal hitan hikkale sahal fayottole wuddu leydi amen ndi ka golleji ɗi seeɗa seeɗa wondi fuɗɗirde tum saabe rafindenago o. Festival Agna hitan 2025 golleji muɗum timmi yontere ɓettimoɗe yontere ɓettiinde laamu kulikoro landini ɓe ɗum ɓe ka ɗum laatike sababu e juuɗe wakkati e juuɗe mumen en men fuɗɗude heƴe mumen heere mo noddirta Anka Sow. Nawri bangal bilki Sambe Calɗi, mi kalam haala coupe du monde hayaɓe ɓe ngala duuɓi sappo e jeɗɗi ngaro wadde leydi Qatar hitan 2025. Tirage au sort o ka waɗi alam ɓettiɗo o Doha leydi amen ndi anale guɓal el sakira ɗum Sambe ko waroji ɗum jogani on beete hande bisimila moɗon ɓe heɗade ɗum. Heɓa duuɓi kewɗi joom région ngaji kewɗi gonɗi le sahal fayitole wuddu leydi amen ndi ana wondi fewde caɗele ɓiliɗe guɓe jogiɓe kaɓorɗe ɗo laatike sababu jaati bonnude tom gollirɗi mabɓe kew golleji mabɓe kewɗi hono demal kañi ko nandi e muɗum ɗi nokku o yirwere muɗum wawa yaade fe caggal muɗum. Hitan hikka ka eɓe gondi landinde demal ngal seeɗa seeɗa nokku noddirta Fatakara ana le sahal leydi amen ndi yimɓel gomɓe le sahal wuddu leydi amen ndi kañum en ka holiti wiide fuɗɗi golleji ɗi tawede caɗele ɓiliɗi en rafi ndenagu o le on ɗo nokku fufa keɓen famtare anni ko Moussa Agma haha heɓanim dow majjum ɗo fettango Ousmane Ali Wuli Mawdou Samasiku.
A rafi jottogol toɓoji e wayde deƴƴere ana e tiɗallaji mawɗi ɗi remoɓe Fatakara jogui ndi gendi ana ley cercle Gundam région Tumbuto. Joom en kaɓorɗe ndibbino himɓe ndi gendi ley lebbi ƴaɓɓiɗi ɓe remoɓe ana jooɗi dow hakkille ƴummingo hakkillaji mabɓe ɗu mbaltaki ummanade golleji guese kasen.
Saabi kewal ndiyam ɗamno jikki mawɗo min joguino ka ɗu nataki fewnu ɓe jiɗiri saabi mi keɓa hinade golleji guese gurdo amen ne dow ɗum yowi min kasidini faabede min jiɗi yaade guese kaminen kuuli laamukoɓeɓe ndennagu nokkuji ɗi ɗi fawade min jallami min mbawa hinnade golleji ɗi no haniri.
Bonandaji kewɗi wonɗi joom en kaɓoɗe gaɗɗirawanin hono ley laamu bankas ley wuddu leydi meɗen ndi ley ndungu ƴaɓɓiɗo o ka noon remoɓe yogaɓe hono Seydou Dio mo Diala Sagu ana wondi immadaraji golleji guese.
Min ndemowo gar Diala Sagu ga ɗo enne kay ne landinani golleji guese ɗe engrais ngaji ko nande muɗum fof heɓama yila amen tuɓoji rendeji ɗi gara yallam ne mbawa fuɗɗude golle.
Min lannodiriɓe ana darta e laamu o ɓeydo wadde immadaraji no ndenago heɓirte yalla remoɓe ana keeɓa gollira dow hakkillo jooɗigo pati masiba fuu hewto ɗumɓen.
Yimɓel gomɓe nokkuɓe noddirta wani anale commune Soule cercle Massina kañum en ka ana yiɗi remude jaati hitan hikka ɓe gaɗi noddango fewde kanakoɓe leydi amen ndi alam noga e joyi lewru mai hitan 2025 ele video goto jiltinaɗo kewɗe koyɗe kurɗe ɗo beme ande kese ɗe on ɗo nokku ana wondi fewde e guidali juuɓe joguiɓe kaɓɓorɗe ana heeɓa duuɓi tati le ñalawma hande o ɓe narda gouvernement leydi amen ndi sembina immadaraji mumen ɗi immadaraji muɗum le on ɗo nokku yalla eɓe keeɓa hunca yalla ana heeɓa huncande hoore ndenago mabɓe fa keeɓen famtare keɗɗen oɗo goto mo mi landodiri e mum ɗum min wiiɗa inde muɗum haale ko wi dow hen.
Travers lesquels nous avons interpellé nos plus
hauts. Min gaɗa noddango fewde laamu koɓe wonɓe leydi ndi waydi ndenago ko woodi ɗo Massina ɗo ile hitande ɓuyne ɗiɗi e noga e tati nokku ana wuuli taw wakkati fo dabaji amen gujjete yimɓele mbarte golleji amen fo wala komin mbawi gollude feremde min mbawa wadde ɗo caggal maayo ngo ndungu ɓattiki wattu joni min gaɗa noddango fewde laamu o tinno faabo min no manggal paɗen kani waddirede le oɗo nokku ɓe gollide e don sankoɓɓe
ɗiɗo kabaruji fuu ono mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum ɗo hello amen Facebook na ɗo compte X. Fed joinani fa winda dewtere ngaro daranal jam kañum huntodirde malinkoɓe kananke hoorejo gouvernement leydi amen ndi kañum ka bisimini ɗum en kañum e gouvernement muɗum o altinere ke nokkum noddirta primature Bamako ɗo fana majjum yo hollitidde hoorejo gouvernement o golle ko fed mabɓe nde heeɓi wadde hoorejo gouvernement leydi amen ndi kañum ka yetti sanni golle mo ɓen nde ɗo fedde waɗi waltin hakkille mabɓe ɗu wiide kanko e gouvernement makko o ɓe gara ɓe wadde ko ɓe mbawi fuu fa ɓe gollira nde ɗo dewtere ñande fuu so ɗum jaɓana ɓel hani joɗorade le leydi amen ndi Bamako ɗo kañum ka waɗi kañum ka fuɗɗi golleji helde nokkule darnaɗe le goriyaji fayetto ɓaɗale maayo kañum e fusingaji gonɗi le gallure Bamako ɗo asawere noga e nayyi lewru mai hitan 2025 ɗiɗo golleji fana muɗum yo yoppitidde nokkule to yimɓel yo yoppitidde nokkule to cuuɗi mahali
cineka hake nukule tu chudi maha le guri aji faya tole fuseji li yalandi ameji nungu hitan hikane ana heba betorade no wo dil fati bonanda odu sata sanine helu gol lido nukule ka futi nukuma nudirta woya uyanko ana le kumin na yoba disi bamakoto do wanam jikita le kumin nga jikidi di fungon dile ngalure bamakoto yimbelbe kami enka hake laji mu en ana pechi sanine bangal majum duon yimbel ngombe nukuma nudirta woya uyanko ana le kumin na yoba disi bamakoto wopbe kanyo so yoga ya mabbe kanyo enka holi tv de be pambi na ma jati fati odo golle futu de wopbe kanyo enka holi tv de wala fuko haltana fewde e majjum be midu nya gana ko be leedi amende wala fuk mudu ko hokki be kon non faaba mu yafa keben famtare anni ko imrana kilo mayiga hebani am do majjum do fetango sita sidibe
Je suis resté ici le vendredi vers les 11h.
Mi heddi hen ga nyen almar fatte sappo go jamde mi yamiri be nata galle dan be wi kan be warbe jewde nukkuden be de meeli kelle dun wetu mudun wiimbe hudu sabe sobe hala nukkuja amende homo jamiri be wi kam lamo go kalnibe asweren bete mudun kambe ga minsirum be jotti do be fuddi kelle nukkuja amende mi woni ga nyegeje nay be kelle de fu e dam majje mi wana fe nyegere wotro hannen mi suutte men lorto suudu wotru ana wode mahede dono nuttimay sanne be heleni suudu fu be kalni am giddig naneno bi warme helade nukkuje sabbe warbe nasi nukkuje fukande kelede de me wana foto me yata nyol man handen mede joddi me dum e fa handen kasin
Festival Agna Hitan 2025 golleji wodum dum timmi timol yonter bittinde kuli koro bande noga yaade noga ina lewru me ngallure de kanyun ka yambini sanne odo ima dara bilido bangal fina tawa do latike wakati e juude yimbe landin be dum be fuddude hejo mu em herum noddirta marketing territorial do ne anka so mahamad baba kunta wako hebani am do majum kedde mawdu sama siko sida sidibi
balde joyi yambere bangal gaci tutundral haklaji hunchangol hore lentreji kiddi nokku o mbaliti kulukuru latade nokku hakika karutal finatawa wattu festival agna 2025 ndero yambere awriti e fudugol hejo golleji hunchangol hore finatawa amukaso panda mudun yo weltinde nokkuji malidi latade kainidi di jama hurnde wartay mudun bangal tawangal kadana zenabu sidibe horejo hejo golle marketing territorial on kasu
nonu sortant
mena mi weltige sanne le wade ko neyembere festival festa jamar ko heemudun ana mila ni wana hune ko mudi tinalaje ko heem matadi hunchiken non natke hune ko jamar ko heemudun korto hen heba antundura neesuji e fina tawa mi ba hala jati tedaje kew tawari dodi hebina ma jogala festa ni wana hune ko yafino arande
ça pas été facile en fait
jamar urunde bamako nukuji guddi jetti sanne ngal do kawtal ngal latingal sa be bedro famo kulle kewde bangal artiste en hono mor ko nati e petit goro jewtini ben ko no feewi
jamar ni gende bamo kayni ko kewde wari fotte o festival de gene kulugo do mi weltike san ne yember ana wadde no wodri mi do arab pere jomra pinde be mo wayde jati do hono tan ko jogi nafa san sam do weltare momne no ko nari bangal fina tawa mi hidan hikka men landi do wodi do san
landi be holti wiide beltangi san ne ko golla ko be beeri wiide dun ngal do kawtal na hulita hakika sembe on do kawrute bangal hewtagol jam dewral e yirwere be duyke yo enji mawri
konaru bangal bilki sambe chaldi mi kalam hala tirage sor coupe du monde hayabe be ngala dubi sappo e jiddi ngaro wadde qatar hitan 2025 lede amendi joko champion ronde afrique kanyuka anale gubal al waran tawto ndirde tom e nouvelle zélande autriche kany arabie saoudite kadime ande kamba banga miki sambe chaldi kany en ka holiti wiide ngal do gubal pide mudum hana ko latono hunde ko tidan sanne bibbe leedi mali hay kanko koro do kanko miki sambe chaldi kanko andan do kawaro bili de miki sambe chaldi do musa balo kany ka holiti wiide wam tidda laj yogaji kany ka hani ko hani wiobe amen balon be han yewta ta fam fade de do pide fuddude wonko wi umar wayolo kede kanko umar wayolo hore
tous les pays qui vont rencontrer
les elengaro jahawortinde mali de fof langiran edo pide so boyi sabide de andi dubi cekiti di suka mere be ara pie balor de sanne be do suka be dobe donta mi dimi le ben jafa demi final so ni be pino dum hani firede non pide tati de fof e be kani wad ngata fof yalla be kawa ka do mali jugiti dalaji yu defense kanyen nango ngoware de pienne ben kan maroc de kanko kocci jefa gardien ngab tato be hollitombe fof nangata hore sanne Milimilo do hani fiende dabare ko yawi so wana dum bamde milier do fanjot a marko be fu fu an fi
une attaque vraiment totale quoi
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere amem zoom sur nyalom hande o ana yowi edo yim ana wodan yimbel naye be kanyum en kulitobe wiide wakati fu kanyum en ka wonko nawata dum ga nyande fu ka so be pelisi yaltude na yaade yirwide haajeji mabbe tawan hono mabbe fu tawrede cellal wala wonko hawa bete hebani em do majum keda sita sidibe
fantayo neyejo watti fu omo woya wi kunkur makko ana nawamo saatude jaati o wawta immo o daro gaadi halaji fu yo saabe o hebe tan o yaltira le galle sa nani on teeto no yaltirta wana fu wawda halde bete goto koddaaji makko noddirta de jeneba kay jipin bidde gorko giddi on nani o kabaru tan o harbito immi o joodi nawalaji makko fu timmi o wi kanko ko yetti alla omo yima omo muma ciagano fuddi di jimi kay e mumugol o sini yaltude o yaw jeewiya gori ko keso kany e koddaaji makko o wi e si ko debbo o kanko sikkita jati jeneba ka tampi sanne soni walani o tewtene leddeji njara sabe beewu ana tiidi sanne o wana mawdo fu bangi makko ko holata mo di kulleji ana hasi sanne mi yalta mi ha bangi makko e siko debbo kanyidu harbitan jaabimo a inna fanta fe fotta er goto a tawam ana lili joni wi a sella a harbito jaabi e siko debbo o jonto wonmi ga mi samti fa wodi mi wa imade min daro antonta neyejo wawa selude no milirdon no imma yesu dan fami witta o bammi taxi goto febe hawre cioggu mudum o naati o taxi o witti micirodon tan wi ana tiidi neddo maram neyejo ga watto hajjile mudun sabi bena hani faabede watti fuso benne tiida laaji
sakrabe hedibe andon don kaddete kabaruji amen di bete hande hono no andir don fa njehe fe nokku be seeda yowtere amen de wonan jukitaade wa salaam fa wawde nawnande malinkoobe waytinde talkuru mu em noddirta titre provisoire wadde dum titre foncier kana ko be leedi amendi fuddi imadara goto jommo hokata numero ngaji leedi fu gondi e leedi amendi odo golle ana wodani leendi e mangal mudum fu ido windi e le dabereji kesi bamadi bangal hokkude be leedi mali nokkuto wawi jodaade holitama do wiide neddo fu jogi do titre provisoire mudum dubi sappo jogi yalla ana wayta dum wadam dum titre foncier yalla ana forda e sariawol kesol bamangol modu sama seku kanye kejabe amin gombele kireduji di wonko hebanem do hem kede mo kanko sita siribe e nyallejam
utrité laji de mali bangal yabaraji kabaru talki utrité sanne basi bididi e kabaru leydi renude dum leydi ibibilid mali jey ngoni sababuji kado imadara limtagul terengaji e wi fedde moninde gollende am saddaji bilidi kabar mudum na yobi e do nokku o woni le ko dum nawtorte no holitiri yusuf aluseni jallu horejo fedde alfunande de do golle limtagul terengaji
c'est la commission
woni yimbe yamirabe wadde di golleji tagasube tilikin e mudinde di talki tri fonse jonnuko on naman talki galle mudun gollidirare ne hollita kanyu jennuko o yoba ko hani yobede so hakke ni talku titre fonse galle fu cogu mudun hone misali lamorta de galle woni kan honone galle de mudinira
de la parcelle
le kadde lindi hono to gawo segu e yurusu jamarnde yitti sanne o do golle ana darda lam ko be dunno naftorade dunno le serosiji goddi kan non hewbe mabbe na cikiti bawdi bilil mali bangal almusaddaji di
c'est une très bonne chose parce que le
problème don david lobo fiado sanne sabi kabaruji walle sabe leedi ana mateto amen gaggawo sanne mide mila homa fu ana jogi bobde hannen mudinde ditalki titre fonci to menenga segu dum hune ko wari e watti mudun ngame tetra lamo fa hanne tinno famintina amen ndu golleji mudun sote mere mere dum wadirte
fedde hafnande golleji di ultibi de lam o golli ko heewi jon tiren kay ko hani tan wadde yo anya hebude titre o denno sifa yubugo gollo e do bodo mako yowi kedda fa hande yusuf aluseni jallo horejo fedde hafnande golleji di
tout le monde
homa fu ana wa hebnu talko titre fonci ana teotra homa fu tinnol lalno moba kalse sedan tan ko sabi binta dun hebda nu talkuru watti fuso jom an jogi kalse sedan ne wa yewde nukkuto ditalge mujinte yobaton kalse hokke reesu goto soni kalse on yobidama a hewta nu talko titre fonci no yafri ga won kalse yobetedo hen
le prix est à payer
je mette en dunke en kabar mudun goni nuigal odo golle holti wiide yalla golle ona fewa an hani sanne jamarende faabo be golle o kedana yakuba kulubali kanko ne horejo dental je
géomètre en expert Mali.
Les propriétaires ne nous appellent.
Jumra nukuiden ka galledi noddata amen me warma yawa galledi men honene italge han hebirede sab menen men ani kamar na di golleji yehirta men ga yimbe dumen gollidita me wara imma daraji me yotto fa nukku o me anta jon nukku on ciagal mudun me anta honene nukku on warta
petite foncier
ministre kabaru chuudi e terengaji cultiver de so yabti yubugol ciogu titre o gongal dimman mo buudi temdere jon terrain o hana yobande fe goto fay mbudu horojo suudu ministre ndu holtibide jugube titre ngaji be kay hasindina ka titre goddo kedanna imran abdullahi touré kanko ministre kumni do kabaru chuudi e terengaji
une fois qu'in zone
nokkuje fuude metile e mudun men nelan gollidobe amembe me wada hen communique goto me famina be leednin homo fu haajaado hebde titre foncier nokku mudun an wa wadde talki mudun le domaine do kalse fe goto hokkataake yamrab di golleji be yamira ka dubbe jaba talturo fe wotur ma kalse jungo be yimbe jungo jeebe nukkude neddo fu joodi do nukku mo laamu yamir yimbe joodo ton ne wa bamde no talkuru gas a won nukku to laamu on yamire galleji mahe tun a wa hewde no talkuru titre foncier
pour elle fa hande le surtout de bibe leedi ndi soudu ministre ndu holti wiide dima daraja na wori yalla buutude cioggu metre carré goto kabaru titre o o beedi wiide dun oddo golle na hertana tan ngalluje nokkuji hono gese en e ko nande mudun ngala hen tafon